kind of bitch. You are the king of the king with the massacre on the bitch.
Yeah, yeah,
hands
yeah,
up Africa. Ikibidi paka kule yeah, tutafika.
Oh, oh, oh.
Africa leader is the only every day. Nasema tena one Africa tone level. Africa leader is the only every day. Nasema tena one Africa tone level. Africa
yeah,
peace, Africa love.
No, no, no.
Africa leader is the only every day. Africa
yeah,
peace, Africa love. Africa leader is the only every day.
Mi ni Mwafrika na pasha kuipenda sana na bidi tafika e Mungu tupe busara na mara Afrika best do mana tukaze mkanda muda simbali Afrika nayo tapanda I'm taking somebody sometime tuko wa kwanza majini siza abu mali za age kwa ukosefu wa peace tuanza kuuana tena kwa asira tuanza kutengana hata na masela heri kuwa maskin in my big Afrika kuliko kuwa tajiri wa kuposti mapicha Afrika wedi babu waku waba ni supply po siku taisha tabu na mara tuta smile Afrika tunopendo vita yetu nini walo ata kama tuko struggle matiku Afrika ni paradise.
Yeah, 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 yeah. Oh,
Africa leader is the only every day. Nasema tena one Africa tone level. Africa leader is the only every day. Nasema tena one Africa tone level. Africa peace, Africa love. Africa leader is the only every day. Africa peace, Africa love. Africa leader is the only every day.
Black people lakini tatizo vifo
yeah,
yeah. Kipi tulifanya ili tuishi moto
yeah, yeah.
Wakweli wenye kubu wajifanya tu watoto
yeah.
Afrika weni babu watembea bila shindo
no, no, no.
Au ni mabesti kwa kuwaleta
yeah,
mziku
yeah.
Letu go one Afrika tuwe na msimamo moja
no, no, no,
spaki tukilala amkeni tatizo muda
oh,
tusuno baguzi masista ata mabrother
yeah.
Afrika tunopendo na tena tunamoja faza
no, 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 no,
sasa
no, no, no.
Madada bona siri
yeah,
mumetupa
no, 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 no.
Watu mazuru hali huko mashuka mnatupa.
Oh.
Nani kawaloga, nani kawapo ya
kenta
Kudai kuwa blank na rangi sita badili Wake up, tone mbali kisha tujendo mustari Rap ki asili, rap ya akili Rap tunapiga, popote tunawasili Popote tunapita, in the world wana tufili Kwa hamu watufili, wakigoto zikustari Rap ki Afrika, nini rap ya mababu Rap ya mablanki, nini rap ya usutabu Tusibaki pale pale, nana mbele tuendeleye Hata manjuma kali kwe kweli Afrika ya kwanza Hata magari mazuri ya kwetu malu amekanga Heri sombe kwa mani, kuliko nyama vitani Tafuteni vya samani, tukiona mbele jamani Afrika ni ya mababu, ya kwanza tangu zamani
Africa leader is the only every day Nasema tena one Africa tone
level
Africa leader is the only every day Nasema tena one Africa tone level Africa peace, Africa love Africa leader is the only every day Africa peace, Africa love Africa leader is the only every day
Baki pale pale tufuata sili za kale Afrika si ya leo hila ya babu kale Mafrodi tunabeni na jizo ndo wetu kale Afrika tunopeo Mungu katupa zamani Takuteni maendeleo Hapana magari Mahiro ni wa Afrika Masujani wa Afrika Lumumba na Mobutu Jina lenu alitavutu Kwa Mekruma na Mandela Ni mahiro wa Afrika Waku bifi na jela Hili wa jengo ya Afrika Vile vile si masela Tuigi sasezo picha Hapo nasema sana Kwa nakuna cha kuficha Penda unachopata Tumikisha ulicho nacho Tusuka mviziu na Mungu katupa macho Tone mema mabaya Hapana kusaga meno Kwanini hakuna upendo Kwanini haukando Tugani kwa umoja ili Tusonge mbele Stop stop makelele Peace and love kwa masela oh, oh.
Africa leader is the only every day Nasema tena one Africa tone Africa leader is the only every day One Africa tone Africa peace, Africa love Africa leader is the only every day Africa peace, Africa love Africa leader is the only every day
Rumbo, feel for a connection Glow man, windy babe Big up my DMD
No, 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 no